Abantu babiri bakasiddwa okufiira mu kumbuluka okw'ettaka ku kyalo Nyabuyonga Kibumba mu disitulikiti y'ekisolo. Abafuuye Brenda Amoson ow'emyaka 14 ne Esteri Mujawimana myaka 12 gombi babadde batuuze ku kyalo Bukyerahe mu disitulikiti y'ekisolo. Mu njegeno waliwo abantu basimatuse babiri okuli Benson Mulema myaka 7 ne Evalina Mbaboneye myaka 6. Kigambibwa nti abaana bano okusobola okuba abali mu luwummula abadde bagenze kulaba ku jjajjaabwe enjeza eyo okumbula okwetaka gye basanze ne batwalako obulamu.